Wasi ulifuta namba zangu, kaniacha mata. Mixa kuni mbio tarabu, umeshajipata. Time.